Yeah, I legalize it, mama.
Legalize
jana. Marijuana ni mali kwa vijana.
Legalize.
We come and tell you what we feel
anymore.
Easy peasy, Japanese. See we cheesy. Yeah man, hola. Boom. Mama Samia, Mama Tanzania, wanao ninania, hebu sikia hizi sia. Kwenye dunia, kuna mchicha bamia, marijuana ni mea mboja jame tupatia pia. Tunatumia, na babu alitumia, na bibi akaridhia, lifaidisha familia. Wakatujia, elimu wakatuibia, ona tunajitisha lafu tunajikimbia. Watu wamepata elimu mama, them wafe pack and wafe trade it right now. Weze maneno atukwangushi mama, waze wanatusaka kila chocho kila chaka. Watu wamepata elimu mama, them wafe pack and wafe trade it right now. Weze maneno atukwangushi mama, save the farmer man for the worth of the family. Mama Samia, legalize marijuana, wakizingua wambie tutazinguana. Mama Samia, legalize marijuana, wakizingua wambie tutazinguana. Hii ni business na dawa. Yeah, I
yeah, I.
Hii ni business na dawa. Tupate THC for the psycho ascending, na CBD for the sweet sweet sensing. Tuwaze tuwe free, tusi lusu shenzi. Tuwaze sana ujenzi, tusi abuse mapenzi. Hata mababu walichoma kwa richo, fucho ra spiritual la kuficho maficho. Ikawa fungu wala tatu jicho, hicho ndo kithibitisho na itimisho. Watu wamepata elimu mama, them wafe pack and wafe trade it right now. Weze maneno atukwangushi mama, waze wanatusaka kila chocho kila chaka. Watu wamepata elimu mama, them wafe pack and wafe trade it right now. Weze maneno atukwangushi mama, save the farmer man for the worth of the family. Mama Samia, legalize marijuana, wakizingua wambie tutazinguana. Mama Samia, legalize marijuana, wakizingua wambie tutazinguana.